sauti. Girl and boy,
please give me more bitch.
I met you, my life has never been the same. My life has never been the same, baby. Oh no, now unavyojua kuniendo, niwe unani control. Popote napokwenda, baby, follow me. Sitaki nikuone mbali nami. Ninakupenda niwe, sina mwingine baby. Pendo na hisia zangu zote, zote. Kwa moyo wangu uko peke yako, peke yako. Nitakupenda siku zote, zote. Forever minawe, minawe, minawe. Baby, me and you. Forever minawe, minawe, minawe. Baby, me and you. In my eyes, tell me what you see in my eyes. Can't you see I don't lie? Why lie me? I don't lie. When I tell you I love you, open your heart, you will realize that baby I love you. Wewa kwangu peke yangu, na kwako napata penzi tamu. Oh penzi tamu, oh my. Ninakupenda niwe, sina mwingine baby. Na hisia zangu zote, zote. Kwa moyo wangu uko peke yako, peke yako. Nitakupenda siku zote.